This is an MUT Radio podcast.
We'll save the day by Natty Nacy on MUT Radio. The time is 13:06. On the line, I have Ulungelo Zondi Qhizela Mgungundlovu. Welcome to MUT Top 30, Ulungelo. How are you doing?
So, I'm giving you like MUT Radio because I'm Ulungelo Zondi, number one. We go see.
Born. Yeah,
we're so born. It's been a while. Benza kahle nasekumitheni kusho ukuthi ke iBhayibheli likaNkulunkulu malithi zalana nandi nibe angeke abazolwazi kwakhulunywa ngayo le nto ixoxeleke so kunosiso wethu esimazwe nje ohamba phambili kama lakhe lesedi Masale so uyi PR and brand specialist khona la ku entertainment industry usiso sesivezelele ukuthi yena nje hayibo wazwa happy and ubusy ushutha izithombe kwenza ne documentary ehlanganisa ijourney yakhe yokuba umzali so ukuthi nje ukuthola kwakhe ukuthi usezoba nengane uyibona nje konke kumhambela kahle so lo sesike singamchukela lapha ku Instagram igama lakhe uLesedi Moshale womunye wabantu asebethwele sathi siyathuka ke khona lo sesilothi huku usho majozi naye futhi usivezele umntwana wakhe wabantonga so ukuthi uvezele isiso sakhe esibulungeni esimure naburuki sishaba sayini
hey into zayiboshwa
omunye wabantwana abavelenje bakhetha ukuthi bazokhulela sekusendele uDisemba
hayi bo bayaganga laba hayi bo
ngilalela ngiyaxoxela nje ukuthi nje uthe yena shem uzizo nje ehappy kabi ngokuthi esezoba umzali ngicabanga ukuthi enye into ezomsiza ukuthi ekumitheni kwakhe right ekukhulelweni kwakhe kuzomsiza ngoba vele umdala so it will be easy for her for i labor time yakhe so siyacabanga ukuthi kuningi ke asazosebenzela kunakhe mhlawumbe nama dance moves ukuthi mangabe uyithwele kama kanjani yabo kuningi asazosibusa ngakho
we are looking forward kuleyo journey yakhe
babazakhe nangomunye obehlele ejimini kanti nokujima kuyakhulelisa usiyabhani simazi nje content creator naye uthe nje gabi useyitholele ingane yakhe kamanti ingane yakhe bayibiza ngo squat bayibiza ngo glutes bayibiza ngo figure kodwa mina ngithi nje hayi cha shame ubhani sem ungakhulela umuntu ojimayo guys
kanjani nje kodwa
kanjani futhi gazini
hayi kuyenzeka hayi bandla ngifuna ungasho
kuningi nje kuhlangene but lapha sine visual artist eliyaziwa ngo Ululama Wolf Ululama is one of our pregnant ladies and uthi nje mina ngizosonkela konke ukuthi sengizoba nomntwana ngizoba muhle ngifuna ukuba relevant ngikhombisa so sam hey bobahle ungabuka
izizo ziyabathanda
yeah isizo siyabathanda ukusho ukuthi bayazitika nje ngolungaphephile bayazitika ngolungaphephile sisakhuluma ngolungaphephile uAyanda uDuma Ntando esimbonile usanda kushada lapha nobhuti wakhe nomyeni wakhe muhle leya mfana
yeyngathiuwangithola
kahle ngiswenkile
ngathi kule community yethu nje bengiqala ukusola mina
yey Ay, kufuna engathi ungaveza ukuthi ucreative kangakanani ukuthi sisakho sokuba si-right bese ubakhombisa abantu bakwi pop culture ukuthi you are the best in the world hayi ngathi yasho into khule ukuthi you're best in the world kodwa singathi nje u-best mas
hayi kuningi
kuningi sikhuluma ngezemshado uFelix Sophe njengoba sazi ukuthi besethatha umfazi wesibili u-Ayanda Pengu u-Ayanda wadelela umntwana kaFelix lapha hayi inkulu ezoxhumana wathi nje hayi zema sethu amile what do you know why intombi ekhala diabetes ikhala la xonsa lababomi labajene so usethe akake ayixoliseleke ekuthini belele ingane kamnwa kwabo umfazi osibili uAyanda uxolisile shemo wabhala public apology wathi ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngidelela umntwana njengoba ngenele othandweni ngizenge ama good intentions so ngicela nikwenzile libeke kube senhlizweni zenu ukuthi nje hayi cha banja shemo ngizoba umama right ngiyathembisa ukuthi ngeke kusenze kusukuthi bekade kuyisikhwele sesikhashana
ngiyona
ukuthi kuyakhwelezeka ke emjolweni njengoba besenzile
ayibo bayagotrua ngixoxele bongazi kule mjolo yabo
kuningi kuningi manje ufike uqoma umuntu bese ubhekane nenkingi so uma remember pitch uxoxela ngendaba zakhe the painful chance ukuthi yazi bengithi mina sizoxoxa ukuthi waphuma kanjani out of the closet
mhm
bengithi nje
indaba uyamsola nikuyi community naye
angazi ngibona kubhala ukuthi ngithema ngithi ngithi kwathola indaba i headline isibhala ukuthi kuzo kuphela ngechatu yakhe bingekho right kahle kahle bese ngitshela ukuthi ayibusho ukuthi uthapha manje kwi-closet manje imbuka ubukeke isibuthu umntwana esifana nami kodwa akasikho lapho that's a story for another day for now but kuphela ngecondition yakhe esondelene nethu so it was isifo nje engagcina engatholanga kahle kahle ukuthi bekuyini but it was an eye tumor of some sort maybe mila aggressively ngasehlweni lakhe futhi ugcina sene infection so wacishe wangabona kodwa ke ngokuthi seyinkosi o wakwazi ukuthi kumdlulele konke
yeah
sisakhuluma ngabanye abadlulele konke uthi akuyena yena uDJ Vuma evele share phakathi kaya CFM
hayibo
wabuye wazosixoxela ukuthi hayibo phela ngiphumile lapha kwiGega CFM ngoba zibiki izinto ekhona ebese senza ukuthi angasahlali kahle
mhm
uthi ke ku deep kunaloko ebencabanga ukuthi kuyikona because ubevele engasahlalisene kahle nomunye wabantu abagwinaya bakhona ngaphakathi kwiGaga CFM but uVusi Moza uvele nje wakhuluma ngendaba ye shutdown yakhe wathi yena no MD yakhe kunezinto abebengathavumelani ngazo kodwa ke wasebona kungcono ukuthi avele aphume kanje ngoba nakwezinye indawo bayamfuna
oh wow okay
uyabona nani ukuthi kuningi kumabheketwane
kumabheketwane kuyale nale kuhle komchamo wesi
mina ke kuko konke ngikwaziyo bengazi ukuthi umthokoza njengoba singazi as an artist and a musician odumile ngokwenza umculo wesizulu nakumasiko esikhathini esiningi simazwe ngomuntu owenza umculo ohlabahlosile and uyasazi kakhulu isintu ukuthi engabhulisho uDumandlovu amyeke mina yazi bengokhumula abantu sonale emgaqweni ngisho bani kuno 95% no 59% asewenzile for umkhokha angazange azakholele so ama fans amaningi asukume alwa athi bring back the money because we want the man
yeah
even no siyami yenike naye ushilo wathi hayi she Mduma nje is a bad person when it comes to paying akapaying akakhokhi shubaduma ke omunye lamathi bekhe swabone ngenzathu sicela ukuthi enze iphi ekwani fa kushuke khona sizosha asiye ke bese khokhele abanye nazaba kwazi kwasuba
hayi kuningi kuningi
entertainment industry nje inabantu abangafuna ukukhokha sisakhuluma ngabantu abangafuna ukukhokha ke abantu bafazane balindele vele bangayikolobo lamadoda
Hayibo
ngoba nansi trend igcwele all over social media wonke umuntu uthi ukhetho wakhe nami ngisokhetho wami kodwa ke mina ko wamshemuso umatekiso nemali
ukhona
ku TikTok ukhona ku Facebook yami ngiyazikhenya shem ngolwandle wami endakusho nje ukuthi mani mbona nimtshela ukuthi ngihlele emafutheni manibona umnakwethu nimtshela ukuthi hayi nami ngihlele emafutheni kakhulu ke futhi
indaba siqale sithungise manje noma sithu kulinda kancane noma sibe qale sifune
sithungise manje kungaze kube intambama manje lana bathungi otherwise lezo ngubo noyisanga uChristmas manje uthungisa late
ay utsushilo kuyimajine ngiyothungisa mina straight
ngiyabonga kakhulu sithando sami
kubonga thina thank you so much that was ulungelo zondi chizo
this is an NUT radio podcast